ngakhathalela. Dinga 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 sesikhathi so aligna, yonke into izodibana, ingxaki zoba rayithi, sonwabile nanini nandi nawe, hlala phakathi kwakho, impendulo zikuwe, yonwaba ke naxa sikhala, iyani imvula, mhlawumbi inyembezi, umntu uyakhula, naxa sikhala, iyani imvula, mhlawumbi inyembezi, hola mphefumlo, yilo yilo, yatshinta kaya, sizo sizo. Yourself, so keto wazile, one wabile.